te guava ni kushuguta ni wambone teranka chirebo mwe. There is something about the way you do the things you do. Oina kasinya nyini kantera namonya jeweno chendeza. Shori murunji wanya kuhangwa te. Hey, mukama kaurira shara ya je. Atwe ya mpi wenya kuchira. Nikundenzeli ya mkwata mpora mpora. Ndatembe nshazi mutatemba. Tabane jendo nyi jendo. Ya gomani wa mwuri mbera. It doesn't matter who you and where you come from. Mutima kwanje bukara. Ningukunda kokori. Just the way you are. Eshika kundogo mwana. I love this boy. Nayanga shana. Hey, I love him. Nikundogo mwana. I love this boy. Nayanga shana. Hey, I love him. Very first day kulika umureba. Omutima guka mukunda. His eyes amisho jagali mu magic. Magic. Hey, nkwata hamu kono sabo tujende. Amazina tuzine body to body. I know. Yeah, I love him. Okabonera baby ukamara. Oni mwenyani wanjoli wa malalu. You. Yeah, tihino likukwingana. No. Yeah. Baby, tihino likukwingana. No. Eshika kundogo mwana. I love this boy. Nayanga shana. Hey, I love him. Nikundogo mwana. No yanga shana. Hey, I love him.
A Henry Ponti.
Baby shweka mbumba tira. Ni wachi mwuri cha rosary. You make me fly away. Fly away. Hey, hey. Uri ya hamuti magwante. Shaga maya de ore wanje nyawanyeka eshika kundogo mwana. I love this boy nayanga shana. Hey, I love him. Nikundogo mwana. I love this boy nayanga shana. Hey,